Baby, you are so beautiful. Uzuri wako ni kama na Rihanna. Nimehenda kote Tanzania na Ghana. Jamani nimetaka mimi ni Sivyana. Wewe uko na mne hii pete ya wana. Angalia single wewe ni minaji. Mimi Mr. Faga nimekula kwa meto. Nimepiga asante kwa Mwenyezi Mungu. Makundi papu kenzuli kama malahika. 24-7 gardeni hika. 24-7 vena wa me. Kuli Sivyana ni buwela wa kuja. Migo seka seka kani nyele kuja. Patupi pake hakuna matiatia. Kuna tipekana ni pele spumulo. Kadiche mulolo mkati festival. Kama wa utongo tena wa kika. Kama umitaka gali nimekupa. Mr. Fire F's League, yo.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajojo
Sivyana.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajojo
Sivyana.
Malede
Sivyana.
She's my pretty baby
Sivyana.
She did drive me crazy
Sivyana.
We tell everybody
Sivyana.
Malede
Sivyana.
She's my pretty baby
Sivyana.
She did drive me crazy
Sivyana.
We tell everybody
Sivyana.
Malede
Sivyana.
She's my pretty baby
Sivyana.
She did drive me crazy
Sivyana.
We tell everybody
Sivyana.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajojo
Sivyana.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajojo
Sivyana.
Oye wa Oma oiterele Emi ati faga La touchele Oma elelele My Sivyana. 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 Si Baby me. Oma baby me. Oya jijoli. Anjijoli. Jijoli.
So.